Magnum nami, vade mne Jose, ni muhimbaze, ne surukundorwe, numuvunyi wachu ni uhoraho, agoswe ni byiza, birabagirana. Ibicu bikora mwani chusache Achaisha banu rusaku rwimuba Ajiru unu ukwira hose Gujichire Uteba mumisozi nibisiza Nibijime nivura biturukamo Turijitaka koroshe twese Jesus, amen.